Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money is in your zone. Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money is in your zone. Nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta
dala makuphoqa push ijitsi yayo full stop gogo mfethu sweli wami sidla imali yonke. And the kids are guys, young mosh. But you see the lights on. City shishi lives to shy for you. Sing it peace, get to my bone. See you miss, give me some lunch. I boo. Jella did the gas. I sit to shoes, get in the gas in daylight. Jella sends a little plan. Skip suckers, figures, sends a little part in daylight.
And then funny party, never none. Then it's funny money, send you some. Ain't none funny party, name him none. Then that's funny money, send you some.
Nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta.
Awungenza noma yini thenge noma two ngijabulisa amabantula hey. Lo mntwana uzifuna yiloku scouta yibhari loku iyafathuza mina mpintshi ngambhathuza indoda intombi yayingayitho ngishaye kanye hayi kayitho hayi vele lanasijoni ngashaya ngiyandlula bese ngithi hayi ayigo. Don't forget to say hi to your dude. Back to the house and so you fall into it's a panda bitch, I bang up juice. See us as bomb.
Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money's in your zone. Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money's in your zone.
Nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta.
Ubumnandi siyazikhande buku mbali uyazidale buku ithanga ngiyalihale thina imali siyazithande usirias siyazidlalela mina ngamshovunga mina ngiyalikhohlwa indasi elinge ngizolithola ipla phela le ingane umlazi barifura la ngwana kihurungwa akirata nangatula anytime I can pull up next to that. This is on I'm young, so it's super.
Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money's in your zone. Ain't none funny party, name him none. Tell us when the money's in your zone.
Nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta nalensimbi ampintshi yasho unenkinga kodwa ngamshoko nale ex yakhe ifuna ukungisola ngamehlo buku yangijoyinta.
Mina nginoko ngiyaziphandela ngiphansula ngiphanzele nalo mntwana bekangithomele buku ufuna ukungisondela buku ufuna Sunday, mina ngiloko ngiyaziphandela ngiphansula ngiphanzele nalo mntwana bekangithome buku ufuna ukungisondela buku ufuna ukungisondela mina ngiloko ngiyaziphandela ngiphansula ngiphanzele